iqiniso linto othi mawuyibuka ngolezinzo kuzokugcina kube nzima ukubambela kulona njengoba wayiqagulela uJesu. Njengoba isikhathi sisondela sokubuya kaKristu, kuningi okuhlosa ukupholisa uthando nenhlakanipho kaNkulunkulu qede kufuna ukufaka esikhundleni inhlakanipho yoluntu enemiphumela eyincithakalo. Ngikubingelele, ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Lokho ukubona yonke indawo akuboni amandla bomnyama edangalisa uthando lukaNkulunkulu oluza kithi ngoJesu indodana yakhe, ukuthi uma umhlaba uya ngokuyiqhela kulezo ndaba ezinhle kukhulisa ingcindezi kuthina esiyikholelwayo lezi ndaba ezinhle, ingcindezi yokufuna ukudonseleka kulamanga omhlaba. Ingcindezi lena eza kuthina macala onke iqhamuka ngeyinkolelo neyimfundiso eyithile zepolitiki nokuningi okufuna ukusivalela khona nokuba sikholwe yikho, kusuka ekuxegelweni izimilo esikuthola emphakathini yethu kuze kuyofika ekugcizelelweni kwenkululeko yomuntu ngayedwana engabhekile ukuthi ngesikhathi ekuleyo nkululeko abanye baphatha kanjani bona. Mlaleli, ungalenzi iphutha. Yito likaSathane leli lokuyise esilaheni bonke abakholwa ngoJesu kuyinto esingena kwelikamoya emzweni yenhliziyo isingena kancane kancane nasenyameni imbala, futhi ngesikhathi kwenzeka siyalizibi igalelo layo elimbi ensindisweni yethu. Sihambe sibhekisa amakhanda phambili okwezimvu zilandela enye yohlatshwa. Kodwa singaloko uthi sitshele ukuthi into entsha le. Esibile kaTimoteyu 1 verse 13 no-14. Isibonelo samazwi aphilayo masibe yilawo owaweza kimi ngokukholwa nangothando lukuKristu Jesu okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngomoya ongcwele ohlala kithi. Ngamazwi kaPawulu lawa awabhala insizwa ayikhulisa ebuholini uTimoteyu emqinisa ukubambela eqinisweni, ngoba lawo mandla bomnyama ayephila enamandla futhi nakulezo insuku. Kodwa simele ukuqaphela kanjani okulugugu okuhle kithi? Umbuzo uqhubeka uthi ukufaka umusa neqiniso likaNkulunkulu esethenjwe ngalo kulezi insuku ezimnyama tsuce singaqaphela kanjani lokho? Ngokusizwa ngomoya ongcwele ohlala kithi singakwazi ukulondo kuhle okubekiwe kithi. Bambelela eqinisweni ngamandla kaNkulunkulu ngalokothi ulivumele liphume kuwe. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inamba ongasifonela kuyona uma udinga i-auto ithi 067-706-0077. Asiphinde 067-706-0077.